miliki. Bado wako chobo niko liki. Bado wako chobo. Bado wako chobo niko liki. Bado wako chobo. Bado wako chobo niko liki. Bado wako chobo. Bado niko liki.
Your pub, lift up Mickens and all above. Wake the ice, shaking baby, never start. Leo, nita on the stars. Giuliani, nakina cars. Nikifika homie, barakas. Nita tingika cameras. She wanna back it up for my HD, I tell her marvelous. Juli giso ya fanana na hii ya weza kuwa scandalous. But that is for the paparaz. Likizo ni metoka pararaz. Niko pub na nishasta ga. Nikifika club, mtasho ya
Likizo. Bado wako chobo. Bado wako chobo niko liki. Bado wako chobo. Bado wako chobo niko liki. Bado wako chobo. Bado wako chobo niko liki. Bado wako chobo. Bado
niko liki.
In the club, nipate niko ndani na patika. Usilete nuks, nipishe mimi nataka kukatika. Mami kuja, nikisema twende kubalia. Kimeshika, kipati kipati kimeshika. Hey ma, hold on, wait a minute, what's your name? Can I buy you a drink? Niko Likizo, tunaeza end a lap downtown, you know wink wink. Only here for a while, unajua neza kuwa nimeenda next week. Get down all night, let go, let go, do you call it
king? Bado wako chobo. Bado wako chobo, niko liki. Bado wako chobo. Bado wako chobo, niko liki. Bado wako chobo. Bado wako chobo, niko liki. Bado wako chobo. Bado
niko liki. Nikoliki.
Nikoliki. Bado wako chobo.